to casino. Kila time ukini bulo mina glow. Balaka ukuni saini ya nabailo. Sina solo naralia ya kopilo.
Pilo.
Sisi tuko mbele kwa adbele. Loho juka ya nambo. Devil you come from behind. Loser. Kwa devil you sita tu.
Hulgan paga na gan kwa kwa ni kalogi na slogan kaya volan sedia ukabigan kuwa mgeni wa my organs. Nao niko wireless na freedom in your kingdom. Painless ulinipa wisdom toka Sodom. Labuka sasa niko form kama bomb.
Sisi tuko mbele forward mbele. Loho juka ya lambo. Devil you come from behind. Tuza kwa devil sija tu.
Moyoni Yesu tu, natamani Yesu tu, nafikiri Yesu tu.
Sisi tuko mbele forward mbele, loho juka ya lambo. Devil you come from behind, tuza kwa devil sija tu.
Gugu zake si zile za gym, mengi amefanya ni kama dream. Pia aniosha na yake damu, benzi lake la shinda la mamu. Working there's the best stayed home. Namuitaka savior anytime.